Sing adoroi. Lift up your hands and lift up your voice. Sing jinawa. Sifuna. Difuna wena Yesu and nothing else. I am here for you and saying as nje ungalibala ngomakhelwane. Forget your neighbor, forget how you feel. Ngoba uThixo wethu akenzi ngokwe feelings zethu. Kodwa wenza ngenxa yentando yakhe. Oh, si. Sinqanelwe ngesiculo okugqibela. Oh, sithinga
Tell you the boss is funa wena.